Unoyolo umntu ofuna ukusuka apha ethe waqhawula ingcambu zakhe kwaye ufuna ukuba nenkosi ehlabathi alisenako okuninzi elinokusinika kona aliseko lihle yinto abantu abayithethayo le apha emhlabeni kodwa ezulwini kuzawube kumangalisa kwaye asikukwazi ukukhumbula zonke ezimeko zilapha oko kuyawube kulungile uba kusamele sicinge emva elizukweni sicinge into ekwakuyiyo emhlabeni ngoko kungavela ukukhathazeka phaya ngokunjalo kwaye akunokwenzeka oko okudluleyo nokudala kuyakumka ngona phakathi sikhona isibhalo esithi imeko zangaphambili azisayi kukhunjulwa kwaye nangako oku singabulela ukuba sinokuguqulelwa siye kwelinye ilizwe bekanye ngona phakathi ibe sisiqalo esitsha ngokugqibeleleyo emva koko sawuthatyathelwa ephakadini emva koko into ebesiyilungiselelwe kwicebo likaThixo ephakadini into ebibekelwe thina sonke iyawukwenzeka njengoba bendimamele ilizwi lentshayelelo ndaze ndaqaphela uba ukufunda kuye kwaqhubeka kanjani ndacinga malunga nokholo ukholo ayilogama nje ukholo lunobomi kuwo lwenze abantu ukuba benze bahambe kunye noThixo sifundile ukuba uNoah wawuthobela umyalelo kaThixo ngalo ukholo kwaye waqala ukwakha umkhombe uAbraham waluthobela ubizo lukaThixo washiya umhlaba waze waphuma wonke umntu kula madoda akwaThixo owayenokholo wayenobomi wayenenjongo zange ahlala thule kodwa washukunyiswa nguThixo ngokwavela incinga kum ngoAbheli kuko konke kubhaliwe ukuba uThixo wajonga kuye wajonga nakwidini hayi nje kwidini hayi nje kuye kodwa kuko kokubini uThixo wajonga phezu komntu owabingelela idini lwamazibulo kwizimvu zakhe uThixo ujonga thina ngokujonga kwidini lemvana kaThixo elanikelwa ngenxa yethu enye ayohlulwa kwenye kodwa kokubini kuhamba ndawonye idini nalo onikela idini uhamba ndawonye kwaye sibona xesha elininzi okucacileyo ngoAbraham noIsaki xa wayezawubingelela unyana wakhe kuphela kwamzeleyo abe mthandi kwaye inkosi yambiza yathi ungakwenzi uqhagamshelwano phakathi kwalo wenza idini nedini ngokwalo kwaye ukholo luqhagamshelwano kunye noThixo nalowo owenza idini kunizo ngathethwa ngako oku apha besiye sakufundelwa zikhumbuzeni ke imihle yangaphambili hey asithanda ucinga ngasemva ngamanye amaxesha iyasinceda ngoko ithi enakhanyiselwa ngayo nanyamezela umzamo omkhulu wentlungu. Akukho kubi ngolo hlobo le nto kumele sijongane naye. Into ebalulekileyo kukuba sinyamezele, ukuba sishiyeke sizingisa, ukuba singabaleli izilingo eziza kuthi ngokungathi izinto engaqhelekanga, kodwa masizibalekile ekuthini yinxalenye yalo lonke olu hambo. Ithi apha, enaphatha ukuthi nenziwe isibonelo ngengcikivo kwanembandezelo, naphatha ukuthi nibe ngamadlelana nabo bahamba ngokunjalo. Hayi njengabahloli, kodwa njengabaxhamli, abo bayinxalenye yobukumkani bukaThixo. Kumele bazibonakalise kunye nayo yonke into eyenzekayo kuyo. Ayikwenye indlela. Abafundi babengenakugqitha nje eGetsemane naseGolgotha, emva koko bavuye balinde iPentekoste. Kodwa kwakumele babe khona kuyo yonke indawo, kwaye bamelane nezilingo inkosi ithe. Nina ningabo bathe baqhubeka kunye nam ekucikidweni kwam, kwaye ndimisela kuni ubukumkani. Niyakuhlala kunye nam kwitrone ezilishumi nesibini, nigwebe izizwe ezilishumi elinesibini zakwaSirayeli. Yayintoni? Ngabo abantu bakwaSirayeli, ngabo amaJuda ngelaa xesha. Kwakumele banyamezele yonke into ethe yeza phezu kwenkosi. Yiloo nto wabaxelelayo, niyakuhlala kwiitrone ezilishumi enesibini, nigwebe izizwe ezilishumi enesibini zakwaSirayeli. Nigweba abo bathe banigweba kule meko, nigweba abo bathe bamisela umgwebo phezu kwenu, abangakhange baqonde ukuba indlela ilizwi kaThixo elizawuziseka ngalo eli. La ayingomazwi alula la, xa sifunda ivangeli ngokunjalo neleta, kukhona iinyaniso ezixabisekileyo kuyo yonke indawo. Ngokuninzi okunokusixelela, izolo ebusuku sesafunda kwintshumayelo ethi umbanjwa kaKristu, umbanjwa wenkosi. Safunda indima ezimbalwa. Apha yenye nje ingcinga enye ke, lo ulilungisa uyakudla ubomi obuphuma elukholweni. Ukuba ke uthe wahlehla, awuyi kukholiswa nguye umphefumlo wam. Kuba kusaya kuba mzuzwana mncinana athi lo uzayo afike angalibali. Zikhona izinto kwicebo likaThixo losindiso eziqinisekileyo, kwaye kumele zenzeke, kwaye ziyakwenzeka. Kuza kuqala kwenkosi kwenzeka xa ixesha lazalisekayo, kwaye yonke into yenzeka ngendlela uThixo awathetha ngayo ngomlomo wabo abaprofeti. Kuya kufana ekuzeni kwesibini kwenkosi, yonke into iza kwenzeka njengoba eyithethile kwilizwi lakhe. Ithi apha, kuba kusakuba mzuzwana mncinane athi lowo uzayo afike kwizenzo isahluko sesithathu qola mashumi mabini ananye ithi ukuba lo kumele kunena amazulu amamkele kude kufike amaxesha okubuyiswa kwento zonke. Kuye kwabonakala kum ukuba asincwine emizimbeni ukuze sibe nenkosi, kodwa ukuba singanyaniseka ngokugqibeleleyo ngokunjalo malunga neemeko zethu ezingekabiyile ndlela uThixo afuna zibe yiyo, ezingekabiyo le ndlela ilizwe elithenjisiweyo elinokuhambisana ngalo. Ndicinga ngako oku apho uYakobi athi xa ebhala, musani ukugrenyana bazalwane kuba ukubuya kwenkosi kusondele. Kodwa ezi zizinto ezimbini ezahlukileyo, omnye ukwisidingo sangaphakathi apho sikhala khona kuThixo sithi Nkosi, kuninzi osigcinele kona, senze sikwazi sinikukhona obunobomi kulo, ubomi obungcwele, thobeka okungcwele, amandla angcwele, yonke into umntu kunye nabantu bakaThixo ababenayo abebengabokholo. Andithethi ukuthi singabangakholwayo, kodwa ngamanye amaxesha siba nokholo oluncinci kwaye asimthembi uThixo ngokwaneleyo. Emva koko sinxunguphale ngenxa yethu. Sekunjalo nje enzulwini yentliziyo zethu siphethe isiqiniseko esiqinisekileyo uba uThixo bengena uzenza zonke ezinzame ngokulambathayo, kukuze kuthi ekupheleni kwentsuku umtshakazi wemvana uvele ozobe ukhokelela ukuba ayodibana naye, kwaye siyabubona ubuso bakhe size siguqulelwe senziwe sifaniswe naye. Ngokunjalo siyazi ukuba ayikho kuzicamngcela nje okanye ukukhukuliswe into ethile, kodwa kuqala kuko konke kukuginya into uze ungenwe yiyo, uze uqhakamshelane naye ube inxalenye yesenzo sikaThixo ngokwakhe. Sithe sakugxininisa oku amatyela amanentsoneleyo amadoda akwaThixo awashumelanga kuphela ilizwi, kodwa ngokunjalo kuthe kwabakhona indawo esesiphakathini sobukumkani bukaThixo, bathe bagqawulwa bakhutshwa nengcambu kwizinto zehlabathi. Kwaye ukuba besinoqhubeka sifunda isahluko seshumi elinanye kumaHebhere, besinokufumana bonke ubungqina babo abo bayikholwayo iNkosi, abamthembayo, abasele bamkele ubomi obungcwele, ngabo bonke abo ilizwi likaThixo elithe lavakala kubo, bamkela ubomi bukaThixo obabuselizwini lakhe. Yiloo nto abaprofeti babebiza ukuba ngoThixo. Sikujongile konke oku saya kukho kubhaliwe. Inkosi yethu ithetha ngokwayo kwivangeli kaYohane kwisahluko seshumi, ndithe ningoThixo. Ingaba yayikukwenza nje ingxelo nje okanye yayikungokuba ilizwi likaThixo laphuma lafikela kubo? Zange kuthethe nje wena nam ngoku ningoThixo abahle, kodwa oko kwakuqhagamshelane nelizwi elaphuma lisiya kubo, kwaye eli lizwi elavela kuThixo lagqobhozela kubo, lavelisa ubomi obutsha obungcwele kubo. Kwaye nanko apho khoyo imahluko, hayi ngokuba uMoses yayingumoses kwaye ekuqaleni nje ayingumsileli umzana uPranam ucelile apha uMoses washiya umuntu efile iphutha akho okuninzi kukuphela xa iyure kaThixo yafikayo yaze eminye iminyaka ngamashumi amane yadlula waphuma ephethe ilizwi owayelinikiwe ngaba kwahlukile nangathi namhla akho malunga noThixo enika inyweba kwibandla elithile. UThixo unomdla ngezinto ezinye namhla njengoba wayenjalo kwiminyaka engama-2004 okanye amathandathu yadlulayo. UThixo unomdla ngabantu bakhe abamkela ilizwi lakhe abamkholwayo kwaye abalungele ukumkhonza balandele yena kokukuthobeka kwalo ukhona. Leyo indlela kaThixo kunye nathi. Apha kule ntshumayelo umbanjwa wenkosi apha uPaulus umbanjwa kaKristu kukhona iintetho ezixabiseke kakhulu kwaye ndithanda ukuchukumisa kuzo nje ngokukhawuleza. Uyayibona, wayesazi ukuba kumele alinde enkosini kwaye kulapho abantu abanintsi namhla bazisa uhlazo phezu kwelizwi baphuma benemvakalelo ethini. Zingaphi imvuselelo ezishiyeke ziwacakile ngenxa yento enjalo ngokuba umvangeli akalindi ukuba abone into inkosi ekumele iyithethe. Eyona nto ilula kum ingaba kukuba kuqashwe elona holo likhulu kukhona imithengiso emikhulu yephephandaba. Loo nto ibinoba lula kakhulu kum ukuba bendiyinxaxheba ngokupheleleyo kwinkqubo yonke into ibinoba ngcono kakhulu kum jikelele. Kodwa inkqubo enkulu inganceda kanjani ukuba uThixo akekho kuloo nkqubo? Ukuba ibingeyontando kaThixo yale mini yale yure nceda ntoni ukunonelela komnye umntu ejikeleza esenza izinto uba kuthethiwe apha ukuba kuzisa kuphela ihlazo elizwini ngokuba omnye akalilindi ixesha likaThixo. Sidinga ukuba sibe nomonde ukuze sikwazi ukuba namava size samkele izithembiso zikaThixo. Eso ibisisifundo esikhulu kum kwaye kumele ibe sisifundo esikhulu kuthi sonke. Ithi apha baphuma benenkuthalo singobani ukuba sikhuthale. USawule wayekhuthele kakhulu ekuqaleni ekungahoyini yathi inkosi yadibana naye emva koko wathatha ixesha lakhe. Thatha lonke ixesha inkosi yayinalo kunye nabafundi bayo ukutsho iminyaka emithathu enecala uSawule wathatha ixesha waze waqhubeka ukuze azane noThixo nelizwi lakhe necebo likaThixo ekhula kuko oko. Abanye babenothi ndoda kaThixo inkosi ibonakale kuwe ikwenze isitya sakhe senyulweyo ufuna ntoni pha entlango, ingaba kunoba ngcono kuwe uba uqhubeke ngoku? UPaulus warhoxa ndiyakuxelela nam amatyeli amanintsi ngathanda ukwenza okufanayo andivumelekanga nje iqhubeka ithi Kodwa Paulus walinda nje umoya ukuba umxelele ukuba makenze ntoni. Kungcono ukulinda umoya. Kwaye apha asithethi ngomoya, kodwa sithetha ngomoya kaThixo. Kwaye umoya kaThixo uyawusoloko ubambe ilizwi likaThixo njengeankile. Kwaye uyawusoloko uvelisa izithembiso zikaThixo. Indlela ebekuyiyo kwaye ekuya kuba yiyo kude kube sekupheleni. Paulus walinda. Walinda umoya ukuba umxelele ukuba makenze ntoni. Kungcono ukuba kulindwe umoya. Masithathe le ngcebiso ngokubalulekileyo sithi Nkosi, yanga bonke abo basingqongileyo benze oko bakuthandayo kwaye bangxame ngokunjalo. Thina sifuna ukungxama. Xa uThixo engxama, sifuna ukuma. Xa esima, siphakame sihambe. Xa ephakama, ehamba kunye nathi. Sifuna ukuvumelana kunye noThixo. Kungenjalo, siya kufunyanwa sikwinkqubo zethu xa iNkosi ibuya. Kwaye oko akumelanga kwenzeke nangaliphi na ixabiso. Wema kobunye ubusuku washumayela, waphuma phaya, wabona indoda esisiqhwala. Kwaye bonke ngexesha elinye umoya wathetha naye waze wathi, konke ngexesha elinye umoya wathetha naye nabo zintanda, kumele sifike kwinqanaba apho siyakhokhelwa ngumoya kuyo yonke inyaniso, sifundiswe, sikokelwe. Emva koko, xa uThixo efuna ukwenza into ukuba akhuthaze, ngokholo sivile amatyeli amaninzi, ikholo sisitshile, kodwa hayi igama elithi sitshilelo elingusomlomo kwezintsuku, kodwa mabe impembelelo engcwele, into enziwa yaziwe, into etshilwe nguThixo ngawo umoya. Iyaqhubeka ethi, ndiyaqonda uba unokholo uba uphile yima ngeenyawo zakho, uYesu Kristu ukuphilisile. Waqonda lithuba elo waqondayo. Bekumele ndiqinise oku izolo ebusuku. Akwanelanga kuthi uba sijongane nako oku njengesifundo esithile kuko konke ukunyaniseka, siqhagamshe nako. Kumele ibe ngumnqweno onzulu emiphefumleni yethu ukuze sithi, oh Nkosi Thixo wam, sinelungelo kweli xesha ukuba samkele size sibe namava ngezinto ezinye njengoko kwenzekayo ngoko. Kodwa kumele kube sisidingo sangaphakathi kuthi, ngokunjalo sithe sakuqonda oku bakuxeliwe nje kanye ngendlela iNkosi yazitshila ngayo ngemihla kaMoses, ngemihla kaPaulus, ngokunjalo uzitshilile kule mihla yethu. Kwaye nivile xa wathi umzana uBranham ukuba umsinga ukukhanya kwelifu kokubukule mbonakaliso kuya ekunene, hayi encele, kuya ekunene. Kwaye kakuhle kakuhle umfanekiso wajikwa ngendlela yoba umsinga ukhanya wawela emhlabeni, kuphela emva uba wajikeleziswa wabekwa wathi nkqu, ngaba ubuso benkosi bungabonakali nangaphambi koko kwindlela yam yokubona. Kwakusabhekisele ngasenxele emva koko kwamiswa kakuhle ngoku umlando wokukhanya kwenkosi kwakhona kwajikwa kwajongiswa emhlabeni zange kujongiswe kude kodwa kwajongiswa emhlabeni inkosi yathi kwakhona yajika yajonga abantu bayo ngako ukukhanyisela ngayo ukucacela ngayo intsikelelo kodwa ngendlela enye kumele sithi ngokuqinisekileyo kwixesha lokugqibela kule mihla yokugqibela kodwa kumele kube intuthuzelo kuthi ngoba inkosi ayikhange ishiye yonke into kweli hlabathi ishiyele ebumnyameni kodwa uthe wajika ubuso bakhe wabhekisa emntwini kanye kwakhona ngalo ubabana kwaye umzana uBrenham wenza intetho ukholo le into ethetha yona le misinga yokhanya ibingasekunene ithi nje uba kwakunjalo ekubethelelweni uba ababini babethelelwa kunye naye kodwa mnye kuphela wabiza egameni lakhe mnye kuphela owathi nkosi uzundikhumbule xa usiza ebukumkanini bakho kwaye inkosi yajika yajonga kuye yathi inene inene ndithi kuwe namhla uyakuba nam eparadisi inkosi ijika ijonge kuthi ngalubabana ngoba kumele ukuba sibe naye eparadisi nasezukweni yiloo nto ethetha nathi yiloo nto ejongana nazonke ezingxaki kunye nathi kwaye ngokubalaseleyo ufuna ukuba siqhagamshelane kunye naye uba sibe phantsi kwejokhwe enye kunye naye itsho apha ulapho ke wayefakwe ejokhweni mhlawumbi wayebambe imvuselelo zeveki pha kwaye akho nto eyenzekayo kodwa okunjalo walinda umoya ongcwele ukuba uthethe wayebotshwe ngejokhwe kunye nothixo kunye nelizwi kunye nomsebenzi kunye nayo yonke into ebandakanya uthixo nelizwi lakhe wayengenakubonakalisa iingcinga zakhe wayengenalo ulwazi olulwakhe engenamfundiso eyeyakhe wayengenayo inkqubo eyeyakhe ngokuba yena ngokwakhe waba yindima ephakathi yenkqubo engcwele wayenengaphakathi elinzulu kule nkqubo ngaphezu kwayo wonke umntu phambi kwakhe konke kubhekisele kulungiselo kamzana uBrenham wayengeyonxalenye kuphela yale nkqubo kathixo kodwa ngokunjalo wayenayo imboniselo yethu njengabantwana bathixo malunga noko bekunenjongo yakho ngebandla kule mihla iyaqhubeka apha ngoku uthi umzana uBrenham ukhalimele into obuyithethe ngecawe malunga nawe ulindile kulo lonke ixesha kodwa uye wakhumbula ibingumoya oyingcwele lo wathetha kunye nam phezulu pha endleleni wathi ndikuthumela emva phaya phakathi kwabagulayo nababandezelekileyo kuye kwathotyelwa kumoya oyingcwele akhange ndihambe ade andixelele ukuba ndikwenze oko ingaba leyo ayonto emangalisayo na wade wandixelela ukuba ndikwenze ngokunjalo kumele uzilinganise ezintshumayelo kukhona intetho Ukuba umuntu uthe wabizwa nguThixo, wamiselwa umsebenzi. Ngoku akadingi uba abuze uThixo kwakhona. Kumele azalisekise umsebenzi. Kodwa oku kumalunga nomsebenzi wonke uphela. Hayi iinkcukacha. Hayi amanqanaba. Hayi izinto ekumele zenziwe omnye komnye. Oko yiloo nto sivuye. Kuba umoya ngcwele usibonisa ubuqhetseba kwentshumayelo zangoku. Uyazitshila kuthi kwayiyasivumela kuba ngawo onke amaxesha kumele sihlale sifumana indawo elungileyo. Ngoku umyalelo ushiyeka kwaye kumele kuthwalwe. Kodwa ukuba uThixo ufuna izinto ezithile zenziwe, ngoku uya kusenza ukuba sazi ngaphakathi kwo wonke lo myalelo. Ndiyakholwa yoba ekupheleni kwemini sinelungelo lokwazi ipesenti ezilikhulu le yintando kaThixo, kwaye singashukumela sihambele phambili kule ntando kaThixo. Iyaqhubeka ithi apha, bendilinde uitsho inkosi. Ndade ndafumana uitsho inkosi, ngoku oku kwahlukile, uyabona. Oku kwenza umahluko. Ndiyakholwa nam oku ngokunjalo. Ndilinde uitsho inkosi kuba ufike. Ungakwazi ukuqaphela into elizwini likaThixo. Wazi ukuba kumele kwenzekile kwaye kusamele ulindile ide ifike inkosi netshilelo selizwi kunye nomoya. Kuphela xa ixesha lithe lafika apho uThixo afuna ukuzalisekisa, oko sele siqaphele okanye into esele ityhiliwe kuthi. Ewe, sesalilinda ilizwi lenkosi. Kwelinye icala singathi nali ilizwi likaThixo, kwaye singathatha inyathelo mganyana sithi kuthe kwatyhilwa kuthi ngalo ubabalo. Kwaye kwesinye isandla siyaxelelwa apha uba uye walinda ilizwi lenkosi. Ngaba sigcinisanga na oku izithembiso sithe sazinikwa? Kwaye phakathi kokunika isithembiso nokuzalisekisa saliseka kwazo kungakhona amawaka amabini amathathu amane amawaka eminyaka, uThixo unexesha apho acela izinto, kube khona ixesha apho azizalisekisayo. Ewe, walinda ilizwi lenkosi, wacinezelwa ngumoya ukuba enze kuphela oko uThixo akuyaleleyo. Ngoko waba ngumbanjwa kaYesu Kristu. Bahlobo, ukuba kuphela thina singaba ngamabanjwa, kukuphela ngoko xa singasafuni nanye into, sifuna kuphela into uThixo ayifunayo. Xa ukholo lwethu luthe lwaphila, luthe lamanywa nokuthobeka, kulapho kuphela ke apho singalungela ukuba sibe ngamabanjwa enkosi, sibe ngamakhonkxwa ukuze sikwazi ukukhululwa nguye. Ngoba umbanjwa wenkosi ngexesha elinye yindoda ekhululekileyo yenkosi, iyadonculwa kuye ngokwakhe, wabotshelelwa into yonke elizweni likaThixo, waze wabotshelwa ngejokho enkosini, wenziwa ikhoboka lenkosi. yonke into ayiyo umuntu ubomi bakhe umphefumulo wakhe umzimba intando izinto umuntu azithandayo yonke into uba ngumbanjwa okugqibeleleyo kaKristu olilizwi ukuba kukhonzwe uThixo. Le ayontetho nje elula ukunjalo indoda nokuba ingangubani kumele inikele ngayo yonke into ayiyo, yonke into anayo, ubomi, umphefumulo, umzimba, intando, yonke into abe ngumbanjwa kaKristu ngokugqibeleleyo olilizwi ukuze amkhonze uThixo. Siyaqaphela ukuba umzana uBranham wacinezela ngomoya kaThixo, wayesoloko emanyanisa uKristu nelizwi. UKristu akanakudongculwa suswe elizwini, nabantu ozidongculayo elizwini uzidongcula ususa kuKristu. Oko ngenyaniso into ekhangeleka iyiyo. Ngoko ukucula akusancidi, nditsho neentshukumo ezinkulu azisasebenzi noba ingayintoni, kodwa uqhagamshelwano kunye noThixo luqhagamshelwano kunye nelizwi lakhe. Nabanomkholwayo uThixo uyalikholwa ilizwi likaThixo, kwaye lo ungamkholwa ilizwi likaThixo akamkholwa uThixo. Kunjalo ke emehlweni enkosi ngoku ithi apha, ungamele ukuba uhambe ngokuchasene neengqiniseko zakho. Nali ilizwi elithi kungamele, kwaye oku kuyandisindisa, kwaye mhlawumbi sonke nabanye abafunayo ukulandela inkosi, kungamele ukuba uhambe ngokuchaseneyo neengqiniseko zakho. Abantu abanomsebenzi kumele bawenze ebukumkaneni bukaThixo kumele bahambe ngokuchaniseke neengqiniseko zabo kwindlela bebengafuni ukuyithatha, njengokuba uThixo unento engqondweni emhlambi ngafihlwa kuthi okwethutyana. Eligama elithi kumele lilungile apha, yaqhubeka. Xa ndiphuma ngamanye amaxesha ndithetha rhabaxa ebantwini, yabona, ndizama ukwenza ukuba usuke uqhawuke. Kumele kubekho indawo apho uzoqala khona. Ngamanye amaxesha apho ndizawuthetha ngabafazi abachebe inwele zabo, banxibe ezimpahla, babambe bagcine ungqino lobuKristu babo. Kunceda ntoni ungqino lobuKristu? Ukuba ludongxuliwe lwasuka kuKristu ilizwi. Xa sisebenzise igama lithi ungabi nabuThixo, ithetha kanye le nto ithethayo yokuba ususwe udongxulwe kuThixo. Ungabi naThixo kuxa ususiwe kuThixo. Xa sizidongxula sizisuse elizwini likaThixo, sizidongxula sizisuse kuloo walithethayo. Kwaye kubhaliwe ukuba umntu akayi kuphila ngasonga sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi. Kwaye ugxininiso apho lulapho kulo lonke abantu abaninzi kuwo onke amahlelo, nditsho nalapha kulo myalezo. Bathatha kangangoko abanako, wonke umntu ulungele ukuthatha yonke into ethi ngendlela ethile ingene kakuhle kulo mxholo. Kodwa yiyo kanye into esifuna ukuyishiya ngasemva kulapho siyayiphosa khona ngalomini. Kusoloko kukuhle ukukhetha izinto. Kodwa into singafuniyo eya kujongana nathi ngenye imini. Into esishiyayo emva ngoku ibe into uThixo ayitshilileyo yilena iya kusibetha isichane ngaloo mini. Akekho umntu ononicacisela athi singashiyo kunokuya ngasemva okanye sikhuphe emva koko sithi asisilelanga nto. Into esiyishiya ngaphandle apha siya kuyiphosa ngenye imini okanye akho njalo. Kwaye kulapho sibona ukubaluleka khona kwalo lonke ilizwi likaThixo elithe laziswa kuthi. Hayi onke amazwi abonakale ngathi mahle nje ngobuse, kodwa ngokunjalo namazwi asenza ukuba sigule eziswini zethu. Njengoba umprofeti uEzekiyeli watshoyo ngokwakukrakra emlonyeni wakhe uthi, wena lelo linqankwane elincinci nje kakuhle kakuhle kumele uqale endaweni ethile. Kugcinisiwe apha uba inqaku lokuqala kumele lifunyanwe. Abantu badinga ukuba batsalwe baphume kwizithethe zabo, badonculwe basuswe, baze bafikelwe bagqibelele bukumkaneni bukaThixo. Nintso kuxeliweyo ngezinto ezimbini apha ngabafazi nenwele nokunxiba ngoku wenza intetho ethi uthi wena into encinci nje lena. Kwaye ngamanye amaxesha iqala ngenyaniso yokuba kumele siqinisekise ukuthobeka kwethu kwizinto ezincinci uba ndingathetha nditsho phambi koba angasithemba ngezinto ezinkulu. Qhawulani nikhulule zonke iimbonakalo zehlabathi nibe ngamabanjwa kuKristu. Emva koko qhubeka nje uqhawule yonke into kude kuthi ekugqibeleni umgca wokugqibela uqhawulwe ukhululeke. Emva koko ungumbanjwa, emva koko usemgceni wakhe okufumene kanye wakufaka emgceni wakhe. Ingaba eze ayizontetho ezinamandla zonke na? Ngaba unxanelo aluveli ngaphakathi kuthi Nkosi yanga ukaphumelela ngam kunye nangathi kuba yonke into ema endleleni yakhe iya kuqhawulwa ikhululwe. Lute uqhakamshelwano lokugqibela nalo luqhawulwe lususwe lisithi emva koko sikwazi ukugcina sihamba naye njengamabanjwa kaYesu Kristu sihambele phambili ngalo ukholo. Iqhubeka ithi bebengenakunivumela ukuba nithethe nalinye ilizwi lembewu yenyoka onogada banaphakathi bana na zonke izinto umoya oyingcwele athe wazitshila. Ngaphambili wathi abantu bambiza bathi kuye, akumelanga ushumayele oku noku phakathi kwethu. Emva koko wathi, andizuza njengoko. Apha wathi, bebengena kunixelela ukuba nixele nalinye ilizwi. Bengena ukubhalwa na apha ukuba umoya ngcwele uthe wakutshila. Ngoba ngoko abantu bebeza kuba nesizathu
kodwa xa kusiwe ezintweni
zoba umoya ongcwele. Uthe watshile elizwini likaThixo, ngoku kumele sivumele umoya ukuba usikhokele, sikhokelele enyanisweni yelizwi kukangaphi na. Apha omnye okanye omnye wacinga ba kutheni izinto bekumele zigcininiswe kwaye kuba oku kuyawohlula kuphela umoya. Ukhona into eziyithethayo nenjongo engcwele kuyo yonke into inkosi eyitshilileyo. Into umzana uBranham ekumele ajongane nayo xa ithetha malunga nesono esiluqobo. Ezona leta zimdaka ziwazibhalelwa kwahambela ngapha kwako konke ukuba nesidima. Kwa ewe njengoba usazi, abashumayeli abaninzi baqinisekile ukuba bayazi kakuhle iBhayibhile kwaye basoloko benezibhalo abazibonakalisayo kangoko behambela kuya kuba kubi baye behlasela kwaye bame njengabantu abangenakuncedeka. Kumele banyamezele le mvula yokunyeliswa. Ingaba wayengenakubambana noThixo athi, Thixo wam, wandithuma ebantwini bakho ukuba ndize nomyalezo wakho, ngoku iminyango iyavalwa kuyo yonke indawo, nonke niyasuba kwenzeka ntoni emva koko? Iingcango zivalwa kuyo yonke indawo. Ukuze kwakumele athi, kukuphela ngamaosomashishini bamaKristu ngabo basavule iingcango zabo kulo ulungiselo lwam. Kwaye indoda enengqiniseko enjalo kumele ize nezinto ezithe zohlula imimoya kwaye kuyaqhubeka kude kube yile mini. Xa umzana uBranham wathetha umxholo wokuqala wade wathi, sele ndilunga ngoba kuza kwenzeka kum nje oko kwenzekayo xa ndandithetha ngesono esiluqobo, abantu bagqitha yonke imilinganiselo, balahlekelwe kuko konke ukuziphatha, bacinga uba balunge kwiipesenti ezilikhulu kubambi koThixo. Noba uyakholwa okanye ukholwa, wonke umntu angafumana izibhalo. Nditsho nobutyholo uyazifumana kodwa zibe zingekho semxholweni, kungekho kukhanyiselwa, kungekho sitshilelo. Kwenzekeni emva koko, ileta iyabulala ngumoya kuphela onika ubomi. Iqhubeka ithi, ngoku kutheni ungaphumi wenze oku? Kutheni ungayiphaya uzame oku? Kutheni ungaqhubeki nabo bonke nje? Ingaba into enye ibingenakuthethwa namhla? Kutheni? Kutheni ngekukoku? Itheni ngekukoku ya? Masibe nomonde, masithembe iNkosi. Ngamanye amaxesha amadoda akwaThixo adinga ixesha ukuba bazuze kwakhona amandla komoya ukuze bakwazi ukuhambela phambili. Eli xesha alilahlekanga ngokunjalo. Kulo eli xesha uThixo ucikide iintliziyo zabantu bengaqapheli, bengakwazi oko. Kwaye oko kunjalo kubalulekile. Emva koko iNkosi iyawuhambela phambili apha iqhubeka ithi, ibiyiloo nto ilizwi, hayi imvakalelo okanye iminqweno yabantu. Ngoko waba yintoni? Wayengafuni ukujongana namayiphutha nakanye, kodwa waba ngumbanjwa. Amen. Oku kuthetha malunga noMoses kwalandela ntoni? Wayengasafuni ukujongana namayiphutha, wabaleka. Waye bulele omnye babecaphukile kuye ngokwaphamisa izandla zakhe kwakumela hambe. Ilizwi lenkosi laliyinyaniso engcwele kuye. Hamba Moses, xa babuza ndizawuthini na bayikholwa ngokunjalo bathi ngubani ondithumileyo, baxelele undinguye ukuthumika. Yayingumyalelo ongcwele wawuqhagamshelene nelizwi kunye nolungiselelo. Zangaze nje nomyalelo, wayenenxaxeba enoxanduva lokuthatha iziphumo zalo myalezo ungcwele kunye naye ukutsho ke inkululeko. Aze ayise bantwini bakaSirayeli, ntanda masikholwe ngentliziyo yethu yonke. Inkosi enye eyabonakala kwintsika yomlulo kweli xesha kumele avumele iziphumo ukuba zilandele umyalezo ongcwele, ukutsho ukukhokhelwa kuphunywe intlawulelo, ulungiselelo lwebandla lakhe eli azawuthi emva kokalithatha alinyuse kunye nayo ezukweni. Ukuba uMoses wayezise umyalezo kuphela, hey, wayenomka kwakhona. Ingekho into uThixo ayicebileyo eyenzekileyo, kodwa uThixo soloko evumelana nelizwi lakhe nezenzo zakhe. Ngabo kwakumangalisi na uThixo akathethi nje amazwi. UThixo xa ethe ndikuhlangulile, ngoku ungakholwa ngokuqiniseka uba ukuhlangulile. Xa esithi ndikusindisile ukwenzile, ndikuphilisile ngoko ukwenzile, ngoko athi ndiyakuthuma umprofeti, ndinithumela umprofeti uEliya phambi kwemini enkulu yoyikekayo yenkosi. Ngoku siyakuthi namhla esi sibhalo sizazisekile phambi kwamehlo enu naphambi kweendlebe zenu kule mihla. Ndingubani na nkosi uba kumele ndihambe? Khulula iimbadada zakho Moses, ndifuna ukuthetha nawe. Guqa ukuba ukhulule iimbadada zakho ziphosele emhlabeni, ndifuna ukuthetha nawe. Ekugqibeleni wayengasakwazi nokuthetha, nje ngombanjwa ongumanyulwa, umprofeti ongumenyulwa, nje kanye ngendlela uPaulus wayengumenyulwa phambi kwenkosi, indoda enkulu yakwaThixo yawa. Umprofeti Isaya wakhale bukhoneni bakhe wathi, ndingubani na yeyakumna, ndiyindoda enemilebe inqambi, ndihleli phakathi kwabantu abanemilebe inqambi. Kodwa emva koko ikhuni elivele esibingelelweni lachumisa imilebe yakhe waze wahlanjulula intonga. UThixo ngendlela ethile ngamanye amaxesha wenza izinto ngendlela yakhe ebonakala ebehloni abantu ibubudenge. Sisoloko sibone bukumkani bukaThixo uba izinto ziyenzeka ezihamba abantu bazama ukuza nezizathu zabo. UMoses wayenezinto zomaluso mdala, emva koko ezo zinto yayiba zizinto zikaThixo. Intonga eyayisesandleni sakhe, izinto anokuzikhulisa. Sibone xa uThixo wayesahlula ulwandle, uThixo uyakwazi ukusikelela sebenzisa ahlule izinto zabo athe wababiza. UThixo uyakuba nebandla ekupheleni, azokwazi ukulibuyisela ibandla elinokholo kuye, elinokholo oluphilileyo oluqhagamshelane nokuthobeka. Nantsu nayo ke ngoku ndinento enye nje kuphela ukuba ndiyenze. Okokuqala kuko konke kukuzinikela, injalo loo nto bengumbanjwa. Suba nomdla malunga nawe okanye nantoni na engenye, yiba ngumbanjwa. Yanga inkosi ingaphumelelisa kum nakuwe nakuthi sonke ungakulibali oko. Kuphela sonke siyakwazi ukuba sihambele phambili. Kukuphela xa sisiza ekuhambeni sivumelana nalo lonke ilizwe elitshiliweyo. Si apho konke kuya phambili nangasemva, zonke izimvo zethu zifikele ekupheleni, uThixo uyakwazi ukwenza isiqalo sakhe. Ayinakwazi uba yenye indlela. Soloko sisaya phambili nangasemva, uThixo akawukwazi ukwenza nto. Xa sisima kulapho uyaqala khona. Uzifaka phantsi kwedyokhwe waze wahla ekugqibeleni. UThixo wayenendoda eyayimthobela, eyayizithoba phambi kwakhe izendlala, kwaye yayingenakushukuma lide ilizwi likaThixo limshukumise. Ukuba abantu bangenza nje oko namhla, ngoko ke wayengumbanjwa wakhe, umbanjwa wothando lukaThixo, wabotshwa ngejokwe ngokubopheka ngothando kunye noThixo. Njengokuba uPaulus wayethwaliswe ijokwe ekubotshelweni nothando kunye noThixo, hayi ukunyanzelwa oburhabaxa kodwa ijokwe ephathekayo yothando olungcwele. Inkosi yethu ithi umthwalo wam awusindi, ijokwe yam ilula. Nonke niyazi uba yintoni ijokwe. Kumele utsale ukulayishe imithwalo ngokukhawuleza, kuba khona amaphawu athile. Ngoku kumele kungene kakuhle, kumele ungene phaa kula jokhwe kakuhle. Yayingubani? Ndicinga Elisha owatyala ngejokhwe ezintandathu okanye ezishumi nesibini zenkomo, noba yayintoni kodwa ishumi nesibini mhlawumbi ngaphantsi be kanti yayinintsi kakhulu, kodwa ndicinga uba kwelo nani. Yayintoni? Kwaqhagamshelane enye kumca omnye kuhlwayelo okunye kwintsime enye kusenza umsebenzi omnye kusiya kwicala elinye, yonke into yabinye nokuba wawunokubona okubini. Nantso into ethetha yona ukuba phantsi kwejokhwe enye thina noKristu sinokubonakala, kodwa kumele sibe phantsi kwejokhwe enye kunye naye ngendlela yokuba singaba sendleleni enye kwintsimi enye phantsi kwejokhwe enye kunye naye, noba kuxabisa ntoni. Ngoba kuphela ngale ndlela siya kufikelela kulo inqaku, sime imihlaba yethu phambi koThixo phantsi kwejokhwe enye, hayi leya itswebayo okanye ikrazulayo, kodwa mayibe ijokhwe le izokusibophelela kunye noKristu. Sithe sangena phantsi kwejokhwe enye kunye naye, sindawonye kunye naye, kwaye xa sithe saqaphela ukuba yijokhwe yothando, hayi eyobukhoboka, hayi eyembandezelo, kodwa eyobabalo, eyothando lukaThixo, ngoko singayibulela iNkosi ukuba akakhange asilibale. Ukuba kuphela abantu namhla bangaqonda uba iNkosi ayisasivumeli ukuba sihambe sikhululekile, kodwa ukuba usibeke phantsi kwejokhwe nelizwi lakhe ngokunjalo kunye naye ngokwakhe, emva koko kuya kuzaliseka. Ayisenguwe kodwa ngumoya wobawo wenu lo othetha ngaphakathi kuni okanye ngani. Khumbula wayezipila ezibonakalalisa waba ngumsileli ogqibeleleyo phambi kwakhe kuyo yonke into owayeyazi kuyo yonke into owayeqonda kakuhle kakuhle kuyo yonke into waba ngumsileli ogqibeleleyo ayizange isebenze wabekwa kwimeko apho kungekho mntu wayesammamelayo kodwa wayengumbanjwa indlela zikaThixo amanye amaxesha zikhangeleka ngolu hlobo indoda enkulu yakwaThixo ithe yahlazeka kuyo kodwa hayi ngenkosi hayi ngenkosi iba nentloni ngayo kodwa ingabi nentloni ngenkosi yena ushiyeke ethembekile ngoko uthi waba ngumsileli ogqibeleleyo akuzange kusebenze wabekwa phantsi kwemeko apho kungekho mntu wayemmamela wayengumbanjwa zintana ndiza ekuvaleni ngokungabi naxhala abantu abangamabanjwa emeko ezithile kakuhle kakuhle babunjwa zimeko bafikele kwinqaku apho baba ngamabanjwa kaYesu Kristu kwaye imeko zikhonza ukuza ziveliso kwesibini ngoko sibulele inkosi ngako kokuqala wonke umbanjwa uqhubeka ekhumbula ukuba wazalelwa injongo ukuba wazalelwa injongo ndikuthethile kwelinye kwamanye amaxesha ukuba sizelwe ngokutsha sizelwe ngokutsha nje khona injongo ebukumkaneni bukaThixo ekumele siyizalisekise abantu abazenza babonakale enkosini njengamabanjwa bafana nje ubasifunda apha bazelelwe injongo siqhubeka sicinga ngako oku ingaba ayiyo lo meko naku bomu bakho okanye ngoba asiqhubeki sithule sicinga ngakho yonke into nento eyithethayo inenjongo yayo akho nto yenzeka ngokuba izenzekela kodwa nomsebenzi kumele uzaliseke kwaye iqhagamshelane kunye nesizathu yanga uThixo angasinika ubabalo kusekhona okubini nje apha ngoku umbanjwa wothando lukaKristu kunikwa amandla ngokumkani wakhe onguKristu amen inene ndithi kuni uba uthi kule ntaba shukuma ungathandabuzi entliziyweni yakho kodwa ukhole ukuba oku kuthethileyo kuza kwenzeka uya kufumana oko ukuthethileyo apha siboniswa indlela yoba sifike pha uthanda ukuthetha nentaba uthi funquleka uphoseke lwandle kutheni ngenokwenza koko kuThixo othe wadala iintaba zonke kakuhle kakuhle wayelela yonke into ngelizwi lakhe ingaba kumelanga na ukuba wayifuna ngenye imini ukuba wayifuna ngenye imini ukuba athethe into ngomlomo wakho okanye ngowam athe wanenjongo yoba ayenze ingaba kukhona into ekumele ingenzeki kuye ngathi ingaba kathi kuprofethi uZakariya ungubani na wena ntaba inkulu phambi kozerubhabheli yiba sisithabazi lo ngumxholo owahlukileyo kakhulu kodwa intaba ibe sisithabazi ilitye libe yintaba funda umprofethi uDaniyeli entabeni kwaphumvela ilitye ilitye lapheni laba yintaba kwakhona siyakwazi oko into ethethwayo ngobungcwele buka Yesu Kristu ngokwahluka ka Yesu Kristu kodwa kubonaliswa isiqinisekiso ukuba akukho nto enokumnqabela uThixo kwaye sibonisa indlela. Umbanjwa wothando lukaKristu uye anikwa amandla ngokumkakhe, ngokumkani wakhe onguKristu. YanguThixo akunika kum, asinike sonke. Intetho yokuqala apha yokugqibela ithi khumbulani onke amanye amaxesha into ayenzileyo. Usoloko edinga uba athathe umntu amenze umbanjwa kuye aze ashiye okokwakhe. Bekumele ashiye yonke into ebeyazi, konke ebekuqeqeshelwe, yonke into ukuze akwazi ukwazi intando kaThixo, alandele uThixo. Akakwazi ukulandela into umntu ebefuna ukuyenza nefuna ukwenza ngithixo ngexesha elinye. Kuchasene kakhulu enye kwenye. Into uThixo ayifunayo nento abantu abayifunayo kuchasene kakhulu enye kwenye. Thina njengamabanjwa kaYesu Kristu inkosi yethu sifuna ukuxhotyiswa ngamandla kaThixo sithi msindisi othembekileyo sithabathe sinikubabalo ukuze sibe nawe phantsi kwejokhwe enye, ukuze sibe lapho ukhoyo uba sithethe into oyithethayo siye aphuya khona senze okukwenzayo. Ukuze sithi ngabe ubomi bethu inkosi ize kwabangabayo abalungileyo apha emhlabeni ungatyhafi. Akuyi kuba nzima ngolo hlobo, kungenjalo uThixo ebengenakufuna kuthi. Akho nto eshiyekileyo kuthi uba siyenze, kodwa kuba sithi inkosi ndilapho, ndinxanele lizwi ukuba lizaliseke ngaphakathi kum, kodwa andikwazi ukwenza, ndilapho, ndithabathe, sebenza ngawo amandla egazi lakho, ilizwi lakho kunye nomoya wakho. Dala ngaphakathi kum yonke into ekholisayo phambi kobuso bakho, kwaye inkosi yakukwenza ngathi sonke ngobabalo. Malibongwe igama lakhe, amen. Masimeni sithandaze. Bawethu semazulwini, ilizwi lithe laba namandla ukuba asikwazi ukuginya konke oko kunenjongo yalo. Okunjalo sizibeka ekuzibonaliseni ku msindiso othembekileyo. Yanga wena ngokwakho ungabeka ijoko yakho phezu kwethu, ngoba ijoko yakho ilula, mthwalo wakho awunzima. Ijoko yothando sele sivile msindi lo nkosi ethandekayo. Kunjani basithanda ukuba simanyane nawe ngaluthando ngelizwi lakho nangomoya wakho nkosi ethandekayo. Makube bubunye obungcwele banaphakade sinike ngalubabalo ngoko ukholo. Ngokunjalo liya kuphila, jonga kuthi, ujonge naphezu kwedini, usijonge ngalo ubabalo. Msindiso othandekayo siyakubulela ngazo iintshumayelo, siyakubulela ngawo umyalezo. Oh Nkosi, into abaninzi beyifumana ukuba sisikhubekiso thina siqaphela njengebalulekileyo ukuze yonke into ingayiyalelwa yolulelwe bukumkanini bakho ebandleni lakho. Nkosi ethandekayo, sithe savuba unzima kuba ninzi abethe benziwe isikhubekiso njengoba sifundile. Kodwa sinesithembiso ukuba siyanyamezela kude kube sekupheleni, singahlehli umva, siyakuthweswa ngokuba ilungisa liyakuphila ngokholo. Nkosi, yanga umyalezo wakho ongcwele ungafikela kuyo yonke imbewu engcwele. Nkosi, sibeke sonke phansi kwejokhwe yakho mntu ngamnye, ukuze ingabi izijokhwe ezishumi nesibini ezihamba phambi komnye kodwa ibe zilikhulu namashumi amabini, noba zingaba ngaphi Nkosi, ukuze sithi sikwazi uba phantsi kwejokhwe yakho, sibe phantsi kwempembelelo yakho, phantsi kokokela kwakho nempembelelo yomoya wakho. Sihamba kwindlela yakho, sivakalisa amazwi akho, sisenza izenzo zakho. Nkosi Thixo wam, siyakudumisa kwaye siyakubulela kwaye siyakuzukisa ngokuba wena unendlela yakho phakathi kwabantu bakho. Uthe wasinika le ntshumayelo, sinike ngoku ngokunjalo oko uthe wasithembisa kuko, ukutsho ukusixhobisa ukuze sithobele ijokho yakho. Siyakubulela ngako oku, sinika imbeko igama lakho elingcwele. Amen.